Young flamingo baby.
Samaki mkunja angali mpita chikauka umeoza wewe. Genga nyingi sambaza dozi yani mpaka elewe. Samaki mkunja angali mpita chikauka umeoza wewe. Genga nyingi sambaza dozi yani mpaka elewe.
Vijana kupenda mashangazi sasa ndo bali ya mjini,
yeah.
Mziki ni safari ndefu uwezi shindana na mimi. Tatizo kwa biti bafana bafana na wewe ugusi unati. Nitaka kuchana na chana ndo mana nkichana napata my enemies. Nitaka naipata, nkikosa napata mashaka. Usiku mchana tunapambana sasa navuka mipaka. Damn. Flamingo na pesa ni kama meno kingata siachi. Nawasha vesi za moto mapepa nonguwa na moto achachi. Flexi, Gucci, Fendi, dripping, beat is taco, mic, I believe on what I'm thinking, damn. Sana ukicheka na nyame shangae kupigwa na teke. Mdudo na gongo na pina na mimi na tia makeke. Mivimbo kibol, masi shingoni utasema ni free masons. Natumia nguvu I swear to God and that is muscles. Tuenzetu mjini kiboko mtaa kwa sasa natamba kanguzi,
yeah.
Ndegi topanda na dada zao ni mwendo wa kugawa dozi. Dozi, 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 dozi. Paka naisho wa mapozi. Baby kibao, piska zote zinapagawa na noti. Mivimbo kibao kama farao, take Ferrari au noti. Damn, damn, damn.
Habibi mi na kono pi. Try find the light in the dark one piece. Voice on my head say never let it kiss. Joy my laughter, city to the village. Na 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 na.
Samaki mkunja angali mpicha kikauka umeoza wewe. Genga nyingi sambaza dozi yani mpaka elewe. Samaki mkunja angali mpicha kikauka umeoza wewe. Genga nyingi sambaza dozi yani mpaka elewe.